That's a six record.
Sina, miti kasi kasi, ikodole, mtoto kati kati, noma, anazigo flani kama boga la magoli.
Hey, anajichogololi, mdori kisura chakecha nipara, mbichi bado kigori, kifwani kuna vitu vimesimama.
Kichwani sio lofae, kidato kamesoma, makolo tunawangonga, sipenzi letu limenona. Boringo nangai, domboro, 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 na misi shangai, mioro, mioro, tutawazika mkione.
Boringo nangai, domboro, 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 hey.
Ona mnazioji kanyaga, 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 bila sababu. Mnateseka, teseka, kutamani tuachane, situ na wachura. Yeah,
tuna wachura, tuna wachura.
Siogogo, chora, 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 zungusha kidogo, bakora, kora, inisimame nene. Chora, 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 zungusha kidogo, bakora, kora, inisimame nene.
Lingo nangai, dombolo, 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 fioro, fioro.
Sajung the beat.